It's Bob Maneke.
I've seen many beautiful women in my life. You're the one that I love.
Sugar banana, my sweetie, my lover, my sugar banana.
Ting-a-ling-a-ling, baby mama, upendo wako siku wanza jana. Kamoyo kanadunga, dana dana, bila penzi lako haina mana, hey.
Penzi lako moto fire, unanichoma kama kaya.
Girl, you take me higher than that.
Unapendeza kwenye kanga, kiunoni unashanga, usinazivunja chaga, no no. Unapendeza kwenye kanga, kiunoni unashanga, usinazivunja chaga, jokes nazivunja chaga, yeah, yeah, yeah.
Now you know, now you know, now you know, now, now you know.
Unanimalize kwenye S.E.S.
Bado na wewe seka na penzi lako. Utamwa mapenzi na njozi zako. Semu unachopenda, watu unapopenda. Twende tukale dina mama na kiapo.
Fruity finish and have a woman. Yeah, a woman. Mari meza funguo.
Lewe kananguo.
Kambale anapenda matope.
Batari ni kumbushe mali.
I tell you, don't risk, I'll talk.